Classic music.
Ujiliza kinyau nyau, fi kupe mfupo na tamaa, fis na mademu wa kufunga kijiji, tokinita kimadhara, si fumfum onda kumbe sio onda, kapanda bike ya miti kimeo, kujifanya ninja kumbe sio ninja, ujanja wa kuiga kwenye video, wale mademu waloleta utajiju, sisomi meseji zao sijibu, walojifanya moto leo majivu, bado nye chuko na kuja na wifu posi. Kwani shingapi? Give me that bullshit. You wanna know what happened? If I say no, no discussion. Bullshit. Bullshit. Bullshit.
Hey.
Bullshit.
Tulianza kama utani na tumetokea gizani. Hey, kama utani. Now we get money na tunashine.
Keep it calm, keep it calm. Drinks, bills on me. Keep it calm, keep it calm. Na break it down.
Watu anakwenda, anakwenda. Pass, pass. Ronaldo na mpira chinga kat. Mashanga hit me kwa stranger bash. Don't play boy, this is dangerous. Subuhi ya subuhi, niko juu ya anga. Na pishana na wachawi atoka kuwanga. Na funpigi ulete ushamba. Na kufunga wewe na liekupa namba. Bossy, kwani shingapi? Give me that bossy. You wanna know what happened? If I say no, no discussion.
Boss it. Boss it. Boss it.
Hey.
Boss it.
Tulianza kama utani na tumetokea gizani. Hey, hey, kama utani. Now we get money na tunashine. Tulianza kama utani na tumetokea gizani. Kama utani. Now we get money na tunashine.
Oh, yeah.
Pose, attitude like a boss. Take a pic, post.
Tulianza kama utani
killer.
Na tumetokea gizani. Kama utani. Now we get money na tunashine.